Nanye ndumwana ngomba kwirinda sida. Sida ni mbi cyane, yica abasaza, yica abakecuru, yica abana. Nanjye rwose ngomba kwirinda sida nkanjye nkuko ndumwana w'umuraperi banyita Christopher. Nanjye rwose ngomba kwirinda sida. Wakagarama rwose, ababyeyi bose bagomba kwirinda sida, n'abana bose. Sida ni mbi zingaba ni kazinga abakecuru. Umukecuru yirirwa mu nzu cyangwa umusaza kubera sida. Sida ni mbi cyane, bagomba kwirinda.